L'hépatite, c'est une inflammation du foie.
Nyono dertel hepatito yomo nyaw say non mo nanga heere jomun mo bonnano ge heere jomun de worri fur taguma siji nyaw o kany sifaji mudumine noddira dum geji geji di annodire a b c d e ka geji tati di kany buru fu wadde bonanda dum woni geji di noddirta b c e so nyaw o nangi jomun arande ni jomun yaran yo nyaw u bala woni mudum wakati fu jangete dum kindere e durma docteur hore mudu wakande jeewdum arande sikkitito yalla dum nyawbu wala non ciagal mudun de gite jomun oldata buyi so jamande sikkito wiide jomana sayu o do nyaw heere den docteur en jewtata hono nyaw o worri nyaw o yomo nyaw ndabo wonon geejji dibe no dirta adi geejji mo no dirta virus a feeso tutale jomun cala hebu dema tan nyaw o ana wawi nangu dema ka geejji dibe no dirta BCD e lende dum hebete fayoto geejji goddi kasendu sara no ay rabude suka so tamo suka na muina ko nayri bangal sawrudi nyaw o geejji dibe no dirta a kanye e dido way samtude on do wattu fur geejji dibe no dirta be dido jomana way wad lebbi tati an sawre geejji keddidi wakkatiji sawrudi dum wana ko yaafi fi ko nayri bangal safaje de lamu buyti ko heewi kanyum daranto gal musaddaji mudun won safaje gonnode sottede ko yaata ujinaji no ga enay wattu jono lamu darki le gal musaddaji ko heewi dum wartira am fa temere jeegom ka fa hande yoga e safaje de antidi won ciotete le hen ujinaji no ga e joyi ko nayri bangal no hantedirade jomar han wattande hore mudu hakkille sanne sebede nyawu medete bcd irwa hebede le nokkule kewde jomun tinno tabo labal fi wakati ittobe kolde jilo tobe sa selay wiide ittena kolde maado so tam itti kolde neddo mo nyaw o woni mudum idum wa hebude
ma.